Wathi uAgripha kuPawuli, kwizenzo zabapostile isahluko samashumi amabili anesithupha ivesi yamashumi amabili anesiphohlongo, sewuphonse ungiphendula ngibe umKristu.